Nifumilie mama, tarudi home. Mweza kona zisaka,
tunjo. You are the only one for me.
Alexis on the beat.
Umejaliwa roho ya upole. Oh mama, nacho kwamba mi unirizie. Oh mama, japo maisha sege nemnege, twangangana. Hata wakikunyoshe ya kidole, we gandama.
Basi chonde chonde aishore, hata nikikosa usiondoke. Na kupenda leo mbaka shoke, na tukidondoka mola tuokote. Uniombe, uniombe, nisipate ugumu kukutafutia mama.
Tusichore, tusichoreke mama, amini mimi nawe tutafanikiwa wote.
Nivumilie mama, niombe, wangu toka zama wabeke.
You are the only one, the only one for me.
Oh mama,
by my side. You're the one who ring ding in my mind. Ukini toke takuaje, bila wewe ntafanyaje.
Oh my dear, naleta vibajia utafurahia. Najua umenimisi kunikumbatia. Vitamu tamu tavipata mama, usishike tama.
Awala waridi, na waya baridi. Tuvumiliane mama, tusiachane mama.
Mama, tarudi home. Weza kona zisaka, tunjoy.
You are the only one
for me.
Oh mama,
oh, 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 oh.